kitongole kivanza kubigaza munda mugwanga Uganda echa Uganda National Examination Board yonebo na kolwalero na ko tongole chigano fulumiza ka bigezo byechibine kyo musampo eranga okusinzira kuibale biro biraganti abayize mitwaro kyana mugumu mu kanana mukumi bibe wande soktule bigezo bino mu mwaka 2025 eranga bibe bitundu bibiri no butundu butano obwe yongera kwa abayizi abatula mu mwaka 2024 mu mwaka 2024 abayizi mitwaro insavu mwenda mukasambu nokusoba lebage na maso nokubanga bewandisa eranga kubana abayizi ku mwaka 2025 emitwaro kyana mugumu kanana abayizi emitwaro ana mu 2024 bana babuwala abayizi emitwaro 38 mukenda naberanga bana babulenzi kulangirwa ko kufurumya bigezo bino okusinzira ku kitongo ky'ebigezo munda mu gwanga Uganda kigamba nti ku saa 5 za machagolo na kolwa lero bana bamaze kutandika okubifurumya anti okusinzira ku kitongo ky'ebigezo munda mu gwanga bagamba nti boboli yawo enteekateeka zino ezofurumya bigezo bangi wadde balowooza nti ziruddewo naye ng'ate y'enteekateeka eyo anti n'akalulu ka 2026 kano kagenze maaso n'okubaako byekataata nkisinzira ku mwogezi w'ekitongo ky'ebigezo munda mu ggwanga Uganda Jennifer Kalule atubulidde ku nsonga eno.
In total, we had a total of 817, 785 candidates who did register for the examination, but of course not all of them were able to do the examination. So one of the things that we want to emphasize here is that the POE results are not a good guide. You know, many schools always look out to getting 4s and 5s, you know, those high, you know, the high-end grades, which is very good, this is fine. However, even if they do not get them, in life too hard to move on. What we want to emphasize here is that
ebyo nno ng'atembitadde ku bbali gavumenti yavuddeyo ne samba gye bigambibwa nti munakibiina kya National Unity Platform wa pulezidenti waakyo Robert